sigilaji studio kalangu kettiniɗo eɗen godi yamde joyi min taji sappo e joyi on ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamma janganto nani ko e kibaruji. Nanni e nder koye kibaruji meɗen min kalana o Dimma bonondaji ko burtuyɓe jangirde université ɓe nyamey ngaɗi kengam. Ɓiɓɓe jangonoɓe ɓiɓɓe leydi Niger tata woni ko nanga hakkunde nyamey e gender. Nanni yewtere meɗen pindinon hande haaltana nana dow laamiɓe maayo inditiraɓe ɗenɗan sorkoɓe laatiɓe jonde mum wanana dow dande maayo do ɗum ɓe mburdi ɗum on sorkako. Kori jam hirtiyamo yerno kalirannomi on e nder koye kibaruji moɗo jangoɓe université hewɓe woni ko nanga e ko namni kenga e nder burtaki ɓe gaɗi ɗo enda nder gallu nyamey wakkatinoni mbiyen fottande natuno caka maɓɓe e haɓɓiniɓe ɗum do ki burtaki fuɗɗana ɗo endam hano to pukkorɗe maɓɓe ɓe jangoɓe université ɓe nyamey yaade ɗo endan to hawjiɓe jangirde nden warde nokkure wiyeteɗe ɗo endan lycée Corombe. Alagabit Ider Mahamad secrétaire général mo fedde ardagal sukaɓe jangoɓe Niger nani Dimma ko waɗani bandimi Ternade Fouda e Ahmed.
Kenga nder haaɓo natugo caka jangoɓe e soogueji ɗo nder kogol université mo nyami e nder jangirɗe gom tawaɗe nder huɓere nden waɗi nawniɓe sanne nder jangoɓe ɓen waɗi du nangaɓe nder maɓɓe ton université mo nyamay ton jangoɓe mum ɓuura nawnede ngam no woodi ɗiɗo gom nawniɓe sanne fa fadda hôpital nder nangaɓe ɓe du no limte jangowo iyategom jangoɓe lycée et collège no woodi ba sukaɓe rewɓe nangaɓe nder maɓɓe to nder irni he bandum jangoɓe tawa han.
E do lawol goto ngol ɗo ni kenga ano gomnanti waɗi ɗo enda andinore e wadde Dimma bonondaji holli ɗo enda kwatta mbiye ano loreji jeegom ɗi hawjiɓe nde jangirde université kamɓen jeehi bonna e ɗo enda mbiyen hano cuuɗi latiɗi kamɓen du jama bonnama e nimɓe hewɓe ko nawni wakkati no fottande natuno caka jangoɓe ɓe yaade e haɓɓiniɓe. Nani mbiyan gomnati leydi Niger kenga hoƴi aadi e maɓɓugol jangirde université nde fonde maayo nyamey ɗo endam ɗum du caggalno noon nde fottande natuno caka jangoɓe université Abdul Mumini ɓe e haɓɓiniɓe hannden subana o bandimin Habibu Garba yehi ndaroy noyi ley nde jangirde wontiri nani ko sumana Amadou Aliou Nyalipirti.
Jangirde mawnde gallu nyamen inditirtende Mala Bagale nokku to tawiɗen du dammugal suudu mawndu latindu haɓɓiniɓe soki dammuɗe illu keñam jangoɓe goɗo du konɗa gaari fa ƴeewnoto ko heɓa naata hoƴa guineji mum ene tawa nder maɓɓe mbiyeteɗo Mohammed.
Ille subaka min gaari ɗo sey to wattaɓe daro dow inde jangoɓe ɓen gaari ko min naata joni tawaɗo dow inde amin gonni min naatan tan min ada are amin no
hoto kaaloɗo inde jangoɓeɓe o wi illu keñal laaɓi no woodi ko ƴaaɓi heɓa tawe kamɓe jangoɓe enɗa ɓe keɓɓe naata e cuuɗiɓe koye guineji maɓɓe halal
deni goɗɗo maɓɓe waddi carte mum holli nde haali lamba suudu mum sey naata ada are mum soogeji tawa ɗo no kulƴina himɓe min gatti bandiraɓe amin gom ballire himɓe ɓe doma ara himɓe du ngam hoolare wala e soogeji
wakkati mo kalto endan ni pelle goɗon laatiɗe jingono e suudu baba no endan koƴƴi lawol ngam batta heɓande ɓe gala to jippoɓe endan jipporɗe nani ko Abdoul Moumini Ousmane horejo fedde wotere nde haali
hano no ɗum wowra wakkati fuu bandiraɓe amin no diwe iɓe kulƴine iɓe centina ɓe ɗum ɗum waɗi ko fedde amin nde hokki bandiraɓe amin jangoɓe ɓe nokkure to jooɗo
ko wanno rawani fa jangirde nde udda wakkati barol mbiyeteɗo Mala Bagale on endan ba ko ɗum udda hikka kay jangoɓe endan no mbawi yaade hon nokku to ñamete ton endan
ardagal fedde sukaɓe Niger ɓe université dandikko dankolodo ɓe maradi kenga noddi hokkoɓe habaru batte famminde nimɓe dow jonde jangoɓe ley université nde tawa Mohamed Maman yewtidi e Garba Haruna secrétaire général mo fedde sukaɓe jangoɓe nder nde université nani ko famminde nimɓe dow
sukaaɓe janngooɓe no tawa nder kulal manngal e saɗoromaaji keewɗi hannde. Ɗum ndu ɗum famtinaaki ngam laawol laamu leydi kawƴiingol filla kawrol jawdi leydi gollirteeni hitaane duuɓi 2013. Laawol ngol wi'aama singaama ngam waddude mosola saɗoromaaji leydi, ammaa de ƴeewaama laawol ngol walaana ni no fiyodira ko e himɓe. Hannden laawol ngol tabbintinaama, ammaa faa warde hannden janngirɗe leydi no tawa nder saɗoromaaji jannde du wala no waɗe, ngam ceede ngalaa ko yoɓa jannginooɓe. Misaali jannginooɓe maraaɗi daliila jobdi acci jannginol, gollooɓe nder janngirɗe ɗee du ngalaa baano gara, ndenne torra kaa heƴi.
Nani hannde subaka woni ko jiidal naati caka hawjiiɓe janngirɗe université ɓe Niger yahde e hooreejo kabinet mo ministre kawjiiɗo janndeeji mawɗi o, maana kawrital ngal dow woni e heɓande mosola dow saɗoromaaji ko ƴee janngirɗe tawdaaɗo e ndam. Ma Galma Abarchi, directeur kabinet mo ministre kawjiiɗo janndeeji mawɗi o, nani ko wi banndi min ɗo e ndam Abdoulaye Bagassa.
A yahan janngo waɗa duuɓi nayi nder nokkure wootere nde haanno janngir hitaande worde ƴaɓɓo, ay ɗum laatake mursey yahde e suko on endan, ɗum laatake ɗu kanna mursey yahde e saaroɓe makko kanko suko on, laatiɓe wallimo ilum ko wattano d' école faa o yettiɗo yettiɗo, ngo noon no ndaare faa heɓa talkurko hokkuto ɗum naata golle, heɓa jogoo hoore mum wuura, jogoo saaroɓe muɗum. To neɗɗo jannganno le hitaande worde heɓa talkur ndu yaha naata golle mum, waɗi duuɓi nayi ko hokka talkur ndu. Fadde neɗɗo waɗde duuɓi nayi jeɗɗi jeetati e nokkure wootere no jannga, ndaranooɗo tawi heɓiino gollal faa jogike hoore mum, jogike saarooɓe muɗum, to ɗum waɗaaki fey seeɗa. Anndi toon jannde no jiiɗon nde, no ndaara gomnati, no ndaara janngooɓe, no ndaara saarooɓe janngooɓe, no ndaara himɓe fuu.
Nanni nimɓe ɗiɗo ɓe pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi Niger, kamɓe woni ko nanga biyeteeɗo ɗen da Michael Zodi mo fedde wiyeteede tournon la page, kamɓe Ibrahima Jori mo fedde kando kay association alternative espace citoyen. Hannde subana o woni ko ɓe njaara nder garuuje kasu ngal kolo e ngal saayi, ɓe nimɓe du nanga kenana hano laasara mburtaaki kiɓe nganno 15 leru avril e wiide jamrayi e laawol laamu kawjingol kawrol arzuk ngol 2013 ngol. Noon ni tatabo maɓɓe biyeteeɗo Abdourahmane Idé Hassan Kando kay heɓi yofaama e tongoode. Mbiyani hoorejo fedde jinganoɓe ɓiɓɓe leydi to enda mo Zender biteɗo Sadat Ilia Damalam no tawa e juuɗe polisiji Zender illu kenga, ɗum du o tumira kenana e murtinde nimɓe ngam imo wodi darjam. Amadou Dankori, goto tawaɗole fedde jinganore ɓiɓɓe leydi, nani ko wi bandimin Moustapha Mamman Sani mo Zender.
Ɗo endan nder Zender no woodi ko wiyete gouverneur, kañum woni do innde gomnati leydi ndi, no woodi dukonna maire laatiɗo kañum woni do innde ɓiɓɓe leydi, no woni dukon do innde gomnati carɗo mawɗo ko wiyete procureur dukonna ɗon. To ɓee fuu no gon ɗon dey wi'e neɗɗo goɗɗo feereejo gooɗon kan yaari wullaani mum wiide ke minin ɗon miɗen gaɗa fitinaaji na minin ummina baasile e wuro ngoo. Ndenne min ka ɗum ɗo mi jaɓiray ɗon, maaneedu wi'e ɓe lintumi jonda hoore ɓe fu ngalano gaɗa golle mum ene wooɗiri, naadu konɗan teñƴini jiɗɗi file e nder hoore fembaande. Sabu ɗo yaminen kay minin mboowi wadde ɗo enen wurtagol ami e kulle amin fuu, min tokkan du konɗan no laabi laamu leydi joƴƴiniri faa wooɗi.
So ɗon miccita ni le leydi meɗen Niger illu nder duuɓi 2014, ɗum woni ko filla coggul noane gaddol manaji noon ni leddaji ɗe nda haɗa nder leydi meɗen Niger ko laawol laamu ngol 2014 ɗatol 16/3 ko joyi lewru novembre 2014 hoƴam. Ɗum ɗo filla ɗo enda mbiyen ano lumaku ngol le gaddol leddaji e coggu muɗum e gollidol muɗum. Dey ɗum haɗi ko ngol laalowo laamu walano gollide ɗum e saabi bandi min Alassane Kouzi Mohamed, nani ko famminiɓe dow majjum Soumana Amadou.
Ede kibar momin keɓi e neɗɗo mo muuya haalde inde muɗum hono suudu hawjinde filla lumaku leydi men Niger to endan holli wiide ke laabi tati gonno kaɗa gollal ngal wadde fa woɗan. Arande ni hono himɓe laatiɓe luumo mawɓe connoɓe manaji ɓen endan, himɓe no laatiɓe no godi sembe sanna haɗa laawol politiki. Ɗiɗo ɓe ngeldu konɗo no ndaara fa wara jooni rafi holleede gollal naadu konɗo heɓde golle goɗɗe ɓe mbaawi golde kaɓe luumo ɓeenda so ɓe acci luumagol manaaji ɗi. Tata ɓe ngeldu konɗo wonana e dow filla ko ndaarto laawol laamugol e hoore mum ko winda nder muɗum, kañum won ko luumoɓe heewɓe paamata ɓe annda du konɗan baasi mo manaaji ɗi waawi waddude yahde e laddeji men e jaaye meɗen. Hooreɓe Sarusi kawjiɓe yahdu yeeso har filla ko ndarata laddeji e jaaye, ɓe mbi kamɓe ɓe mbawata wiide hunde futta fondam sewana tan eɓe ken eɓe jiide e himɓe laatiɓe ɗum ƴeewa ɗum en gam batte heɓa laawol laamugol endam tabintine gollire nder keerol leydi.
Nonni mbiya ñalande sappo e jeego ɓere lattol baal pelle ɓurtuɗe no woni e hoore mum, kanƴum waddi ɗo enda mbiya ano piiɗe baal nayi woni ko waɗi keŋan ɗo endam. Ley ñameyni mbiyen ɗo enda ano jeunesse sportive mo tawa jaalake to enda association sportive national mo Nigéria kam to jaaloy ɗum ɗiɗi e gotel. Nonni faware joni mbiya AS garde national kando kay mo Niger yehi jaaloake ɗo enda Sahel SC mo ñamey gotel e ɓolon. Nonni Zangorzo FC mo Maradi kando ka ye jaaloyɗo enda espoir mo Zender ɗiɗi e ɓolon. Noy latol bal ngol to waɗana to enda Maradi. Nonni mbiyen pelle ɗo enda ɗe arliti ɗiɗi jeyi keppodiroyi ko koti.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yuute altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannay e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Nani en garta yewtere meɗen pindinol dande maayo meɗen Niger nder yannage leydi Afrika ɗon nimɓe gom joɗi inditiraɓe ɗo enda sorkoɓe laamiɓe maayo e leyɗemgal germade e songayire. Ley leydi meɗen Niger yaade yannage muɗum ɓe yimɓe ɓuri jonde e wadde gollal sorkaku woɗi dum iɓe nyawta nimɓe. Nimɓe sorkoɓe du sorkojo dum gollal non sorkaku gollal non latingol ɗo enda no wurna neɗɗo ley gollal non. Rahilatu Sumana famini nimɓe dow majjum koɓe kaali.
Sorkoɓe na mbiyandu kono laamiɓe ndiyam wonɓe dow maayo kañum e ndiyele goɗɗe. Seyni Yakuba goto e maɓɓe joɗaki ha to wiyete Kwasi nder Boboyi région mo Doso, hande o wodna duuɓi capanɗe jeɗɗi e jeetati o ronana sorkako ngu enda e inniko. Kanon woni o wii no woodi laatiɓe ɗo laato sorkoɓe fey se ronayi.
Dottijo e mo goto kayon
dottiɓe gomno ɗon ƴewoɓe suka tokkoɓe ko watta duuɓi sappo ma sappo e go'o, nden wona gam ceede suka tokkata dottijo fa heɓa kando jango ko nafori. Amma sukaɓe handen ceede ƴamta ɗum waɗi ko kefta hunde fuy
siwaɗi futalite.
Sorkoɓe ko andirano wonno no woduno sirriji sanne sirri ɓaleeri du korna woni koɓe golliranno. Jonnon seni Yakuba wi'i alsilama ko dina mum naati heli sembe majjum sanne.
Arsilamagal e golleji sorkaku yadata, amma gel hen fu dariɗa gaɗɗa na waɗu bajangu sorkoɓe no mbawi waɗi dobaki muɗum ley
maayo.
Bako ɗon waɗi woɓɓe maɓɓe kay no heddodi e sorkaku ngu endan e sirriji ɓaleji ɗi. Eɓe godi batukoɓe gatto seni ɓe keeɓi ɓe ndimanama cukalel keccel ɗum ɗon no heddi e maɓɓe.
Mawɗa inniɗi reedu woni no fillanoo kam. O wi kam ñande o rimuno ɓiyi ko baabiraɓe mum koƴi ɗum gattoy ley maayo. O diƴƴaydu naa ko o yotti to hayre mawnde wiiteende Babako, ɗon o hooƴa o wartira. Ndeni ɗum ɗon waɗaama nden tabintitte ko suka on no ɓi halal, amma ndeni wona ɓi halal no fuuna udi.
Sorkooɓe himɓe no laatiiɓe no anndiraade ko ndan sawrugol himɓe. Seyni Yakuba o ni ko watta duuɓi capanɗe joyi omo golla nder muɗum ɗum walliimo du konda, sabu kanjum o jogori koreeji makko e cukaaɓe makko faa du konda o heɓi o yehi o waɗoye hijju makko. Wakkati mo kaalte o endan ni cukaaɓe makko fe gooto walaano rona golle ɗen.
Ɗo woni to kibaruji meɗen fulfulde tili en jettan Adama Dawaci Seni Isiaka ballirɗo en ko kibaruji ɗi jottinimɓe. Joni wala fuu ko mbawɗen sana mbiyen Gungu Mamman Dantani waddan ko ɗengal hawsankore. Min Omar Hama yita on kirten to jan hirti.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yuute altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger